Ishangilia tu neema ya Bwana. Ishangilia tu neema ya Bwana. Sina kwa mkono huu. Tukijenga na mkono huu. Tunajenga. Tukisonga. Hatukomi. Tamani wepo wa Mungu tembe na wewe kwenye safari yako, Jesus. Musa alisema wepo wako usipoenda pamoja nami usinitoe hapa. Ni kwa neema ya Mungu iko juu yako, ukimwambia Yesu uwepo wako uende na mimi. Silaha kwa mkono huu, tukijenga na mkono huu, tunajenga, tukisonga, hatukomi. Uwepo wako nasi, Roho wako ndani yetu, tunajenga, tukisonga, hatushindwi nono. Tumesimama kwa neema, yes Lord. Tumeshinda kwa neema, na tunasonga kwa neema.
Si kwa nguvu zangu, si akili. Something is happening in this place. I know it has happened to me, but I know it's happening to you too. That the grace of God is going to lift you to that place where everyone will ask, what happened? What happened? And you will say, the grace of God lifted me.